DJ Sarge.
Now I'm in the now I'm in the Canadian. Come on, I'm in the Belish.
I'm in the
DJ Patisse. Sarge. DJ Sarge.
DJ Patisse is land finest. DJ Patisse is land finest.
Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Kimenishika yo, kikukukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nyo kende chain, kifuta kinge. Adiko brain, kitamu ki. Sayare, kiki. Adiko vein, ati washaki. Nyo kende chain, kifuta kinge. Adiko brain, kitamu ki. Sayare ni kiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, mkivuta. Na mamori wangu wote suwana penda kusi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nishawasha kingine. Kwanza pedisa kuinadi zina fatu ziende. Ziki kam, tuzivute. Zote ka Chaki, zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki, kimenishika yo. Zimenishika
yo.
Mali mefika zimenishika yo. Ni ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha. Kuna kikolo kinari kwa area wakisha. Bakolo kinari kwa area wakisha. Kolo kinari kwa area wakisha. Basini mamoshis natoka hadi na dirisha. Hini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha. Kuna kikolo kinari kwa area wakisha. Basini mamoshis natoka hadi na dirisha. Hini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha. Kuna kikolo kinari kwa area wakisha. Basini mamoshis natoka hadi na dirisha. Nwa kikuliza ni nanu kwa kizi wakisha. Basini jirani ukukando kwa kizi wakisha. Na isha mezivuta kwa sana lua mezi wakisha jo. Nikubaya moriongori nikumatisha. Nikumatisha. Nikumatisha design bila kubatisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Basini mamoshi zatoka hadi na dirisha. Kwa mpiga luko msafi jome tumatisha. Kwa mpura kamutu nkazuri na kame matisha. Mambaja kanya biliganya bando umematisha. Naka mdoma kengine kana ito matisha. Kini ngoma ingine mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Basini mamoshi zatoka hadi na dirisha.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sabe na fua. Mimi kani beat. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajonya ndua kani sape na fua kau juu tajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua kani sape na fua kau juu tajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chuma narudi bila to be offended. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana sisi. Nianike hii mattress kama wiki.
Burn, burn, vibra city shash. Jin, jin, mali ele run. Kitu safi toka south, rasta man, water gun. Na wadigida waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua.
DJ from Eastland, Nairobi, Kenya. DJ Patiz, Islando's finest. Nairobi's finest DJ. DJ Sarge.
Boy child, aki unaumia. Boy child, aki unalia. Zilipitu boy. Child we kupitia ni mingi lakini don't stress we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia. Don't worry brother pana chili.
DJ Sarge.
Child that you know. Boy child that you know me. Boy child, boy child, that you know me. Boy child, that you know lia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, pana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo, mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga, yeah.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but be the hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be the hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be the hustler.
They want a million dollar, boy child,
want a million dollar,
boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naweza katumiza roho. Yeah, can you miza roho? Boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naweza katumiza roho. Yeah, can you miza roho?
Boy child,
oh boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
oh boy child,
oh boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na ata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kuishi life ipi sana. But life yako imeja tu malana. Kila kitu nafanyanga ina maswara. Jokinjeri sheri kesho kona sara. Nasikiadi umekunja mama sara. Unajenga dola kini unenda sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but be the hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be the hustler.
DJ Patiz, Island of Finest.
They want a million dollar,
but be the hustler.
They want a million dollar. Turori, made the office turori, turori, alaf
alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam
simama kwa migu rusha mikono juu na kangoma kama unaisanza tu kubanju eh hey, ushageuka umeshika tu ukuta cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta ona vile nyuma umejaza tu mauta ni kwenye mkono hadi mdomo niko luta kama zimeshika tu hakuna wachilia mademo hakika mtu na wapandilia stare yetu be tumegaramia cheki masa tumeshachelewa sasa nani ata drive na tumeshalewa hebu chunga au mademo naweza kupora tu wengi wa huko ndani ni wako cheki sasa tu zime nice hiyo glass yangu niongeze zile ice najua nitabiki toka sasa mpaka night
hey, itishi mzinga bana ziki come to rory hakuna idha youth man we to rory oldi kabisa to rory to rory meda ofisi to rory to rory alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam alafu zikishika shuka na madam shuka na madam shuka na madam
DJ Sarge DJ Sarge
Hit man ting, bad man ting, bad man ting. Hit man ting, hit man ting. Wa baby, skilo. Wa baby, wa skie. 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 Wa baby, wa baby, baby. Waskia wa bebe skilo wa bebe waskia wa bebe skilo wa bebe waskia wa bebe sudi bebe dem yangu anadai tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba ko fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kwa high ukiweza toa kutu zira ukimwaga sikia fine kazi safi inadai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai niko nini uko fine jangreto walai uko maji high time takukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
Waskia wa bebe skilo wa bebe waskia wa bebe skilo wa bebe waskia wa bebe skilo wa bebe waskia That girl, she a bird and she know Check it villa many marda shiro Like a slave body girl, yeah she go Dogo dogo baby, kakinyonga Mina penda vile haga inasonga On the floor, kwanza ibiti kigonga No life, fine girl, umeni roga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere, mindo donda Wacha kubonda, tunawatoka Wanachoka Wana baki waki slim waki konda Wasikia tu ma ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama Honda Bewa makali wanatoa mbaka njeve Tari Ford kujanga na rende Vupupupa tunagwash na pireza Big tune kwenye club wanacheza Wabebe, wabebe wasikia Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe
Anezi baby girl watu kapande gani Mina penda tuzo kuta Nista kipara zako za
DJ Patiz
Anezi baby girl watu kapande gani Mina penda tuzo kuta Nista kipara zako za kireza reza Mina penda tuzo kuta Anezi baby girl watu kapande gani Mina penda tuzo kuta Nista kipara zako za kireza reza Mina penda tuzo kuta
Shoto na chachisha Ochungulo familia badilisha Mini Rastaman kutoka Saudi. Mr. 8 song zimewashika. Nambari iko 911. Timore uko jiji ndiye anawateka.
Anyeze baby girl, watoka pande gani? Mina penda tuzo guda. Nasta kipara zako za kireja reja. Mina penda tuzo guda. Anyeze baby girl, watoka pande gani?
Ija mandem, ija mandem. Ija mandem. Ija mandem.
This DJ is on fire.
Girl, you smart, girl, more class than them. Girl, you mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambwandra, litoto wakandra. Kishika na pandra, kama bara pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum. Chezesha mbrum mbrum, jiwa kwa tundrum. Akina gaza wana kivizia mbrum mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum mbrum. Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum. Chezesha mbrum mbrum, jiwa kwa tundrum. Akina gaza wana kivizia mbrum mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum mbrum. Sista fanya kama wani pa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanya kama wani pa upendo.
Ula chika upendo. Ula kemba
toto. You want some? Come get some.
Shikujabo. Kara mama yako. Kama kuna. Kara mama yako. Shikujabo. Kara mama yako. Kama kuna.
DJ Sarge.
Stress, mjulu bang, bend bend, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kara mama yako. Shikuja hapa. Kara mama yako. Kama kuna, kara mama yako. Shikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya, dushka wika o mama mama mama. Sato, sato, kaka kaka, nyundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru, cheza chini kawa iguru guru.
Islando's finest.
Guru, bakora kapunda na sini duru duru.
Kama kuna, kana mama yako, shikujabo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikujabo. Kama kuna, kana mama yako, shikujabo. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako,
shikujabo.
Na wapili kanarada, na wapili kanariani. Au narada mbe ya beli shariengi.
DJ Sarge.
Pili kanarada. Pili kanariengi. Pili kanarada na wapili kanariengi. Kama au narada mbe ya beli shariengi. Hapa ni kusakata sakata kamsakata. Shika yoyo kamata kamata kamsakata.
She want a bad man look it up. Never seen one like look it up. Turn around squeeze and look it up. Bend over straight for the look it up.
If you get step you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto si wanajua weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Awa ukuja kongu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata nilidhani hata. Jona rungu hata mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin ingri kani ngale hata.
Pele canarien, que te voy a comer pele canarien. Si te llevo en un pele canarien.
kujibeba ngami udai mi udai mi upenda napenda chako venye wewe ucheza ngami udai mi udai mi upenda napenda figa fire nani kenja na spenda na
DJ Patrice
upenda napenda chako venye wewe ucheza ngami udai mi udai mi upenda napenda figa fire nani kenja na spenda na udai mi udai mi upenda napenda fanya na feel kama veteran mi udai mi udai mi upenda napenda
Ninyi nani agoro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondo go chongo Na mimboko mbaka usogo Tima kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa batwa na dondosa Pale downtown na na dondosa pale down kudondosa
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye wewecheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire nani dangerous miudai miudai miupenda Napenda fanya na feel kama veteran new die new die new penda napenda new penda napenda new penda napenda new penda napenda new penda napenda
You are dealing with the best DJ from Eastland Nairobi Kenya DJ Patiz is London's finest DJ Sarge DJ Sarge
Nairobi's
finest DJ, DJ Sarge.
Jing jong, jing jong, jing jong, ka jing jong. Lazima kanasi, kajabaka jing jong. Leo kani bambi, kajabaka jing jong. Kashike kashike, kajabaka jing jong. Jing jong, jing jong, jing jong, jing jong, jing jong, jing jong, ka jing jong. Lazima kanasi, kajabaka jing jong. Leo kani bambi, kajabaka jing jong. Kashike kashike, kajabaka jing jong. Jing jong, jing jong, jing jong, jing jong, jing jong, jing jong, ka jing jong. Kisipi nisisipi mindo Mr. Ching Chong. Niko tuka jing jong, na lazima joka But kona kashata mdomoni taksin Suna joni vaccine Imetoka shamba mohoka inani bamba Na vili menishika Kanze joke tepo tadani nimejitepa Ni vitu minafanya Sika menibeba kame nichanganya Hadi nimevua shati nibaki na vest Ni vile kame nishika kame ni arrest Jing jong Jing jong Jing jong jing jong ka jing jong Jing jong Jing jong Jing jong jing jong ka jing jong Lazima kanasi, kajabaka jingjong Leo kani bambi, kajabaka jingjong Kashike kashike, kajabaka jingjong
Jingjong, jingjong,
jingjong, jingjong, jingjong, jingjong, kajingjong Lazima kanasi, kajabaka jingjong Leo kani bambi, kajabaka jingjong Kashike kashike, kajabaka jingjong Jingjong,
jingjong, jingjong, jingjong
Islando
fire, Islando fire. Apa tuh ni madigi, ni madigi, madigi, madigi. Ah,
luku luku.
Apa bade moni kuro titi, roditi mina shika tu ma boniti, boniti kama caca nisha koniti, koniti kulipuka kama roditi, roditi kuna giza washa kuchi.
Wala wala,
utakulinda kama guchi.
Wala wala,
kama gun nisha kuki.
Wala wala,
basi shika tu ma guchi.
Wala wala.
Wanacheza chaka chaka, kazi kwa nchaka chaka Nilishavuka mpaka mpaka Ata boda, matrasi kigonga Mina ride boda boda Niki grabi mic ni wacha wamechoka Tumekoja na shoka jutuko na shocking news Atupiche ina denge na pita news Don't ask why tunaogopa echoes Usingilie maneno sana sana
kati Akabate mwane kurotiti Rotiti mine shika tumaboniti Boniti kama chajanisha kuniti Kuniti kulipuka kama rokiti Rokiti unagiza washa tuji
Wala wala
Utakulinda kama
wala wala. Madikita kwete kukata tenja na daina ni studio t-shirt kafinja mebena gamisi anatetemesha na cheki magwangi wamesimamisha
apa mademu ni kurote ti come to the dark side shika sausage kwenye pori kuna kitu dania sacheti kaki waka ni koredi minisha seti dania kafa mademu na
Island of Fire, you and Delo. Hello, all you and Delo. Hello, Delo.
Jagged day on the beat. Tupa
kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jumla bambika.
DJ Sarge.
Tupa kuchupa.
Island of Fire.
Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jamna bambika. Kama really the goon ni pato mepika. Kama we ni my goon ni pato metisha. Sura za mababoon mazezi natisha. Na kama wezi moni jadidu napisha. Ikusi na tupa siyezi fika bay. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mababy. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jedi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Hati ukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Tiga hiyo shasha dizi nalipuka. Itamuru sashe zinae kaboka. Itamuru dash brother jaja. Siku sako joa inatisha. Ukiwa na watando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomla bambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, ite basi na mangoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Oli wa ndilo wakicheki wanakonda. Oli big things, oli shika anakonda. Mina washa corona mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama 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 nimesonga. Usidunge black juu black jojo. Wana piga nduru nimeshinda loto. Wana sikia mbu nimeshika toto. Na kienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pupa.
Banana, mina ayo bas pakana. Hapo nyuma na sidika mna fanana. Mina ayo bas pakana. Hapo nyuma na sidika mna fanana. Mana kila day bano unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyanya zipeleka soko. Andwa tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofto na piga koto. San pigwa ra lofto paka na joto.
Panana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kanyimlena inabidia weke lawama. Toka tikichi kimbanga basi ulala. Koto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwa miya shaitangaza. Na kwa miya shaitangaza. Nina nereka mna shada tutewasana.
Pale zape machozo zimenyanana.
Iku ready imestedi nani.
Banana, nina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma na sidika mna pandana. Mana kila day panu na itapitapita. Katkaze basi baby si
Sassy. shika shika form ah, shika flow ma, shika shika flow ma, shika form ah, shika shika form ah, shika flow ma, shika shika flow ma, shika form ah, shika shika form ah, shika flow ma, shika shika flow ma,
shika form ingia over trending gong, umeni bamba twende tufanye vitu wrong ah, pale kejani unapenda nga vitu long, kama melango na kuna kudong dong ah, ni madawa niko high kama kawa, niko fly lakini sina mabawa, tumejipini yote nje utanawa. Bali bake pigwa tisa sawa sawa. Chom ni kikororo, cheki wa kororo. Danse wa kikam, tunapachi ni wasororo. Ganji kikam, tutashika tu magororo. Tingiza mawororo, kono kwenye lororo. Nili kuja sonoro, tufike kejali ni kwenye shemini rororo. Box X pasi ni kufuge tu magololo. Tuge tu magololo, wololo, 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 wololo.
Shika form A, shika shika form A. Shika flow ma, shika shika flow ma. Shika form A, shika shika form A. Shika flow ma, shika shika flow ma. Shika form A, shika shika form A, shika flow ma, shika shika flow ma, shika form A, shika shika flow, shika flow ma.
Kakijipa nikachapanisha na ukuta, nikachape hadi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banjo mandomi ukuta, winga kwangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form, na mamlai na wakilandi sisi tuwa bombo.
Islando's finest, Islando's finest.
Ise uzembe na lazima iwaweze, kabirka complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai.
Intro for my family, my gang.
Like a gang,
gang, gang. Tuna spend the game, my wang.
Like a gang,
na kujani na drink za mayang.
Like a gang,
not 1, 2, 3, mbaka 10.
You repair.
Najua ilivyo lazima ni spend. Hata gani mija Mr. Bagging. Kena si ulikosa msupo si stress. Kama rene tisha basi ulipe. Najua ilivyo lazima ni spend. Hata gani mija Mr. Bagging. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma pale Instagram be. Bena benda sani zoma yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma
na mukia ni go insta. Supa na kusuka na unadinda. Binga vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma ona uyu ako danzo amebeba. Ona uyu ako japa na mabela. Ona uyu kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
Kasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi ulipe. Najue kwa last day spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Kena si ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi ulipe. Najue diva last day spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Kini basi pale Instagram be. Bena bena sani zoma. Pale Instagram be. Bena bena sani zoma.
DJ Sound
cute na kuvin ati ule dem
DJ Patiz
ati ule dem cute na kuvin ati ule churam pole na kuvin ati ule badis ponyo na kuvin drop of it like big wicket drop of it like meze bitch drop of it like big wicket drop of it like meze bitch setting ale shash na yo kit unanukia poa kwenye umejipaka nini unakaa poa kwanza ukidunga mini come through manze mimi siwezi kosa kiki dem anarenga baadaye anapigwa meti cheki mabichwa kuseti lazima skimbi akidai dick mimi nazamisha madredi kwa kichwa makale lazima kabisika kick come through lolota meza niko kitu mimi niko kutu jugu zikishala nrosha hiyo rungu niko kitu mimi niko kutu jugu zikishala nrosha hiyo kitu drop of it lime is a bitch drop of it lime big wicket drop of it lime is a bitch
drop of it to love big wicket
tunajua tu ni nani
oya 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 panini kwanza sasa hiyo ngoma tini sasa sawa mimi unaweza nitakatelo moneza nita kwako itila kusako ina dela representing au tunakuja kupo kwa marunyaru tumekuja hapa na liko gangu tumekuja kutatisha tumekuja kupeleka narie kabisa.
Hiti la kusako ina the area representing. Tumechill kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Loki ni ya kimonyoski.
Oya 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 ati hapa. Oya oya ati hapa. Oya 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 ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Loki ni ya kimonyoski.
Watu wakari ubanginge wamekari hiyo bangi. Nipeleke na reng manjege wasini landi. Hakuna nare washashash na radi venye miudinya track walidani hii ni pongi ya kaze akaze bayo mpenda manyonyo amechill tu kwa best konyagi jaju kasi do hatu chest geto ni awa super joe so tingisha na yo pace ukicheka kina linda
oya oya
joba zade makufu
oya oya
sako ni hiti lafu
oya oya
so stretch izo mapaja tuka
oya oya
hiti lafu sako ina the area representing. Tumechill kwenye best tunaseti si ati nini ama nini ni kumedi
Logini ya kimonyoski.
Oya 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 ati hapa tunadance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Logini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama una ngori piga picha na uposti. Na kama una form si uka mtu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechill kwenye base na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo ai manshi kaledo. Sijaitisha already ya shato wa leso. Sijamuruga na ashanza kunego. Mbogini ya kimonyoski. Kila kusako ina the area representing. Tumechill kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mbogini ya kimonyoski.
I'm not.
Dema kipita wana guruma Akijipa wana piga bila huruma Miracle baby zime nice na chachisha Na shika japa dudo zime japa hasha Tuko na Ruth, Sida, Karo na Natasha Sikirunda wananza kutetemesha Wamlambe
Wamnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlole Shalkido ana spin na mayen
Na mayen
Kanidem ana spin na mayen
Na
maye Kakioma na shikisha na maye
Ha, na maye
Zikishika ana drive na maye
Ha, na maye
Kuwa mini endo lize bora ye
Ha, bora ye
Anajua yo spin na maye
Ha, na maye
Usiwoni nimefintika Kulikuwa na kajam flani bad tumekapita Pewa tozi kunais tuenda dancing flow Najuka duka umefunga nipe dhudha yo Kisinga inga toka chini hiki kiangu kimese Nipe sita mili mili wamyonyezi nikupe Ukimble kinaanza kukukuza unaple Na kudema dema ni kushike filthy wa high Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow Tiwa bamba mnipenduru ni wa show niki flow
Ni wa show niki flow Ni wa show niki flow Wamlambe
Wamlambe
Chachisha na kuita forte Unanyaibisha mamanzi umeka mnao sura zinatisha Ni magazla wanachachisha Zao hazishiki manze tei inaisha Hey yo roba ebu juwitisha Juwa tu wameti hiyo form imejipa Hey yo DJ pull up select Ama odi wana dance wanatoa hadi shots Na mamanzi wana dance wanatoa underpants Wanachama wana ban wanachachisha Vale social media tuni mabicha Stop that install tuni mafilter Hizo pics na mafoto wana edit wana crop Sijui photo grid lightroom photoshop Pio binti ki drop wana dance tuna shot sebu Safisha chaku chachisha Cheza chini buda unakatsia Safisha chaku chachisha Unachoma unaban una Unachachicha chicha 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 chicha
chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha Baraza kunego tulizamisha Buda kalisha, saka aisha Steli shida zako za kimaisha Mina paisha, nikisafisha Ukitaka kunicheki lola kwa picha Ama Nataka nikucheki kila
kila dakika na mtani nisifike kwa ujapika nitakatika sitajazika usponge juu ya life kwa ujazika toa pazia songa kwa njia na pongi sitosheki guy za wika
kuna bali unagusa tuna mamika
safisha chakuchachisha cheza chini buda unakatia safisha chakuchachisha unachoma unaban una ee unachachicha chicha 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 chicha
Niko mabima bima kisinsima Niko maubao pakuwa kasima Tukifika mta kuchimba kakisima Hata nikimbao hibado ni chuma Uwa Hey, ABC, check
it D
Hatukue S, Missy T
Sizi T
Hey, fine S, Alizi D Tangu ni wache kugiva F, nimekuwa G Ati, unapiga shot moja unazima Tangu handshake wanazidi kutupima Madeni, madeni, tumekuwa China Una die date, hata unijui jina We ni msupa tu kwa picha Kudandia form mimejipa Uko 12 years una mimba Atiriko ngoma zenyu zina
Safisha, chakuchachisha Cheza chini buda unakatia Safisha, chakuchachisha Unachoma unaban una ee
Manoko ka finale Na wanga wasipuongi kanko nani Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadachi mini mfane Nanko shua kicheka kicheka Teka kicheka Teka kicheka Teka kicheka Papana ni mo
Patendo na gyote juu kenya siya miya Mbebe kizungusha mkweze ndani kwa ndani Niko daro ni menyane ikikie wazazi Zetisha tiga tuk sore nyari sitaki Kwenye dada tene dada teora saba Tende kaka tende kaka mbuze nari Bila nakatika boss Mbuze kuzi
Papana ni manoko kwa finale Na wanga wasipungi kanko nani Mi wabubuza na sana kanko kazi
Islam is finance
Mini mpane nanko shua jona Kika kicheka Kika kicheka Kika kicheka Kika kicheka
Kikana kumbi amenona round Wezi jua kumbo ni wapi mkongo ni wapi
DJ Sarge
Mbaka koti Kwa kama ni gongi tuko kombi na makoni Kwa kama ni ganji tunachai mbaka banki Kwa kama ni bukla tutafika dina maoli Kama ni neli itabaki ni mechaji Isha kama unagenge pale tenje umelali Isha umoja meka ukisleki unabaki Shwa Ay, 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 ya Ay, penda bagi Ay
Hana kazi
Ay, penda bagi
Imeshika basi wacha finyo Movie za leo
DJ Sarge
Kaiko fiti basi guza
minyo DJ Patiz
Kaiko fiti basi guza minyo Imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Form ya maodi na pia mayo Wakilalisha makula ni wo Bez ni vela na game ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba Cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia mayo wanapenda kalongo Fika peini kupeleke na rada. Ita mangeos nionyeshe nani baba. Tutondesi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Fanya kweli nikuonyeshe vifaa. Pia tosheke yo vile nafaa. Namba nani achore figa. Na aku truba na sima giza. Leo sijaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Nasikicha funda shika pizza.
DJ Sarge, DJ Sarge,
DJ Sarge, DJ Sarge,
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge,
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge, DJ
Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge, dancing, baby, ukichoka. Wacha niko direct, ukikata ka quarter. Sai tunasele, mashida ni kutoa. Pushe juju, ey, minita okota. Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief kif tu. Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyo ziko sete za kigwava tu. Ni barenga kikamu ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja vidana. Kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mbwese dakar. Wananita ras kwa sababu mihu ban. Wakiwasha dust, tunasetika pedi. Ukinipa bang, tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam mitabaki dunda, nitakemba, nitashika, nitafinya makajaba kakishika toa nguo, wacha hizo
Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumenga.
Acha katambe, katambe.
Sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vene si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl, we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizami, nizami.
Wapi.
Washa ziwake, ziwake.
Nini.
Acha zibambi, tubambu.
Lazima.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata ka quarter. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, ey, minita okota. Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Katambe, katambe. Iyo ni chuma unasikia ukirombosa. Ziki ni mboka, inshallah tutomoka. Wind up, zungusha mdogo mdogo. Vile inafaa, juleo zinashika. Jo hakuna kuenda mta. Kuwashua pilaita, tuwashe tukikoro. Ndio tupimye tu waroro. Hatuna time jo za kuchili na wasoro. Tunazitoka za kibuda. Cheki lebo, lizo ndula. Na hivile mini mandi. Tumia akili, weti yogi mandi. Na wapaka sura jo kipita marangi. Nasaki kusota, ninataka tu manera madiva. Mavela kukeja na mademo meiva. Cheki guash pale na retro kanali. Tumo ndani ya mix.
Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Japanese, Islam, Fires, Nairobi's Fires, DJ Sarge.